Uriteguye kuzajya mu bwami bw'ijuru?
Mugenzi wanjye, ushobora kuba utekereza yuko ushobora kuba uri muri iyi si ntumenye yuko uzajya mu ijuru, ariko rero birashoboka, biranoroshye. Ibi biratwereka mu ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 5:24. Umwami wacu Yesu Kristo aratwereka yuko neza uzamwakira nk'umukiza we, uwo mwanya azaba atangiye ubugingo budashira.